Ya mwisho, gavana, umelalamika mambo ya ubomoaji. Ningetaka kuhakikishia wewe kwamba rais tayari ametoa agizo kwetu ya kwamba kuanzia hakuna ubomoaji utafanyiwa usiku wakati ya giza, kwa sababu mambo ya giza ni mambo ya shetani, si ndio? Na kama kitu ni halali, kwa nini inafanyiwa usiku? Tungetaka kumwambia officers wetu wa polisi na utawala, rais ametoa agizo ya kwamba kama iko court order ya ubomoaji, ifike katika kamati ya usalama ya sub county, ijadilianwe pole pole, kujulikane kama lazima watu waondoke, wanaondoka wanaenda wapi. Number two, hakuna watu watatolewa makao na njia ya kinyama na ya kikatili ambayo imekuwa ikifanyika hapo mbeleni. So we want to say that the Ruto administration has zero tolerance on brutal demolition and evictions, and it will not happen when he is president of the Republic of Kenya. And where there is a court order, before police provide security for eviction or demolition, that order must be deliberated by the sub-county security and intelligence committee to interrogate those people who are being told to move where they shall go. And if eviction must take place, it must take place during the day in a human and an acceptable manner. Kwa sababu hiyo maneno ya usiku, hiyo ni mambo ambayo serikali ya William Ruto hawezi kubali.